do the boss. In this life, Rasta, don't fear anyone, Rasta. Yeah, one. Yeah. Yeah, don't fear them, Rasta.
Tongo records,
be my dad.
Yapo fura, tuna kitu mefukoni ila tuna furai. Tuna shukuru ya ana bless atulipi uhai. Yapo fura, tuna kitu mefukoni ila tuna furai. Shukuru ya ana bless atulipi uhai.
Tani kuna njaa yani jua la utosi, na pesa kuna dana jona na mikosi. Asubuhi kukikucha naingia mishe za mgosi, nikikosa leo ntakaza kesho muni ntafosi. Najitafuta nikianguka najizumzumzum, kisha mena nyanyuka najipangusa yani pum pum pum. Na kwenye michongwa kuna kususa tuna banana hum hum. Na siachi dili zote nagusa hata zili ngungum. Na huku street ukipata pesa kulara, tupendi washe vyo vijiti lando stress ya mta. Waite marafiki waje ndugu na jamaa kido katubariki asante ja. Oh, shida zisifanye tushindwe kufurahi kama wao. Oh,
Batman kila dua Mungu atafungua njia.
Yapo fura, tuna kitu mifukoni ila tunafurahi. Tunashukuru ja ana bless atulipi uhai. Yapo fura, tuna kitu mifukoni ila tunafurahi. Shukuru ya ana bless atulipi uhai.
Tumezungukwa na ndugu wenye pesa na kwa vitengo, la tukipata shida tunasaidiwa na bwana twenye upendo. Na yondo love ya mchuzi pangu kwa kavu, so ukiona napiga mluzi arbabu nipe mashao. Begi ntembeze na usincheke ukiona nkote, bora nipoteze. Pita hivi au kula ame, maisha tunapita na ujue ate kuzika, ate kuguza, ate kwanika, ukianguka atake kupita. Hatuna kitu ila tukose pesa msosi, CV barua na tuna fraza idea ya boss. Na kila chimbo na lozama wow tukose. Na tupo kikosi tumepanda bolti wacha pande posh.
Uweo, shida zisifanye tushindwe kufurahi kama wao. Uweo,
Batman kila dua Mungu atafungua njia. Believe that.
Yapo fura, tuna kitu mifukoni ila tunafurahi. Tunashukuru ja ana bless atulipi uhai. Yapo fura, tuna kitu mifukoni ila tunafurahi. Tunashukuru ja ana bless atulipi uhai.
Roma na jancharu na Roma. Roma na jancharu na Roma. Roma na jancharu na Roma. Roma na jancharu na Roma.